Mommy and dad in this one. Abio. Daddy we wakeranga no genda kumulimu. Mami nantege kane ngenda kusomero. Mukwavula mami wanta sanyo butakwata kumuliro. Daddy nanonya manene ngenda kusomero. This is for you, for you, for you, for you, mami and daddy. Mwatukuza bulungi mwakolo mulimu. Sho, buli omu yazanya pati enze nenkula. Bagala nyo, mami and daddy. Saba katonda bankumire, abankumire. Kubanjagala munyumirwe mubukadde wamwe. Gana magezi genina, empisa kwentambulira. Kwali kumanya kwa mwenze samanya. Mami and daddy, mwagabana bulungi obuvunanyizibwa. Olo nenkula bulungi nga sirina mavunya. Hey, I go give you everything. Munyirire musinge n'abatini. Obudde bwammwe bwe mwamala kunze mufunemu ebirungi. I pray for you, for you, for you, mami and daddy. Saba oluberera mubenga mirembe. Sure. Buli omu yazanya pati enze nenkula. Bagala nyo, mami and daddy. Saba katonda bankumire, abankumire. Kubanjagala munyumirwe mubukadde bwammwe. Daba wape inyo aliomumbi soka byange enensine winchawaro omuzadaba wo omukadde yali mufeza omukadde yali mudola omukadde yali mwebyapa byonna bambi eresa nyo alabengo bawo kakulerera kwe munsobe nedembe banebesa nyusanga Gali kubijaja byanywa amulina tomujaja mya ababa nonya banji buli omu yazanya pati enze nenkula bagala nyo mami and daddy saba katonda bankumire abankumire kubanjagala munyumirwe mubukadde bwammwe